Ngizela nenkinga ngeke nginzwele. Yebo uyafana angeke ningimele. Nikhuluma kakhulu nithule ningibheke. Ngizela nenkinga.